Bukayo Saka wuxuu ciyaarayaa kubadda cagta.
Bukayo Saka plays football.
Isagu wuxuu ciyaaraa Arsenal.
He plays for Arsenal.
Halka waxaa jirta ciyaar weyn.
One day, there is a big match.
Fans badan ayaa imaanaya si ay u daawadaan.
Many fans come to watch.
Saka wuxuu ordayaa dardaaran beeraha.
Saka runs fast on the field.
Wuxuu ku dadaalayaa in uu dhulku.
He tries to kick the ball.
Degdeg ciyaartoy kale ayaa dhacaya.
Suddenly, another player falls.
Saka waa walaac ku qaba.
Saka is worried.
Macallin ayaa ka caawiya.
The coach helps him.
Taageerayaasha ayaa taageeraya Saka.
The fans cheer for Saka.
Wuxuu ma wanaagsan in la ciyaaro mar kale.
He feels good to play again.
Ciyaarta waxay ku dhammaanaysaa guul.
The match ends with a win.
Dhaqan badan ayaa leh xaflado gaar ah.
Many cultures have special festivals.
Hindi India Diwali waa festival caan ah.
In India, Diwali is a famous festival.
Dadku iftiimin laydka waxaana waxay u dabaaldegayaan qaraxyo.
People light lamps and celebrate with fireworks.
Mexico, dadka ayaa dabaaldegaalay maalinta dhimashada.
In Mexico, people celebrate Day of the Dead.
Waxay sameeyaan madxafyo oo ay xusuusaan kuwa ay jecel yihiin.
They make altars and remember their loved ones.
Japan waxaa jira xaflad ubax jari ah.
In Japan, there is a cherry blossom festival.
Inta lagu jiro waqtigan, dadka waxay ku raaxaystaan bicniyada iyo xafladaha.
During this time, people enjoy picnics and parties.
Festivalka barafka ee Harbin waa mid aad u qabow.
The Harbin Ice Festival is very cold.
Dadku wuxuu booqdaa si uu u arko sanqadada baraf.
People visit to see the ice sculptures.
Waxaa jira farshaxano badan oo bandhigaya shaqooyinkooda.
There are many artists displaying their work.
Festivalada dhaqanka waxay keenayaan farxad iyo ruuxa bulsho.
Cultural festivals bring joy and community spirit.
Kaalinta kasta waa mid gaar ah qaabkeeda.
Each festival is unique in its own way.
Dabaqada waa dabaal degan oo ah dhaqanka.
Festivals are a celebration of culture.
Waxay ina tusinaysaa quruxda dhaqamada kala duwan.
They show us the beauty of different traditions.
Festivalada dhaqanka ayaa isku xira dadka dunida ku wareegsan.
Cultural festivals connect people around the world.
Maalin qorax leh, Lily waxay u soo baxday jardiin.
One sunny day, Lily went to the park.
Waxay jeceshahay inay daawato shimbiraha heesaya.
She loved to watch the birds singing.
Si la wareegay, waxay aragtay wiil sawiraynaya leh chalk.
Suddenly, she saw a boy drawing with chalk.
Waxay muujisay farshaxanka wiilka waxayna go'aansatay inay say hello.
She admired the boy's art and decided to say hello.
Wuxuu oo uu dhoola cadeeyay markii uu arkay iyada.
He looked up and smiled when he saw her.
Waxay bilaabeen inay ka hadlaan filimada ay jecel yihiin.
They started talking about their favorite movies.
Waxay ogaadeen in ay jeclaadeen filimadooda isku midka ah.
They found out they liked the same films.
Lily waxay soo jeedisay inay daawadaan filim wada jir ah.
Lily suggested they watch a movie together.
Isaga suurgo oo waxay qorsheeyeen sabtida.
He agreed and they planned for Saturday.
Usbuucii waxay kulmeen waxayna haysteen waqti weyn.
That weekend, they met and had a great time.
Waxay ku raaxaysteen maalinhooda waxayna ballanqaadeen inay saaxiibo noqonayaan.
They enjoyed their day and promised to be friends.
Lagaastan waxay si joogto ah isu arkeen waxayna wadaagayeen dhowr tacabur.
From that day, they met often and shared many adventures.
Elon Musk waa hal abuurnimeed aragti leh oo lagu yaqaan fikradihiisa geesinimo.
Elon Musk is a visionary entrepreneur known for his bold ideas.
Si kasta Tesla waxay wajahaysaa caqabado waaweyn suuqa baabuurta.
However, Tesla faces significant hurdles in the automotive market.
Daahira duuga gashti Tesla iyo wuxuu qoynaya macaamiisha iyo maalgashadayaal labadaba.
Production delays have plagued Tesla, frustrating customers and investors alike.
Qorshaya Musk wuxuu ka kooban yahay bilaabida moodooyin cusub iyo ballaarinta awoodda wax soo saarka.
Musk's ambitious plans include launching new models and expanding production capacity.
Si kastaba ha ahaatee, dhaqaaqyadan waxay la yimaadaan halisyo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka Tesla.
Nevertheless, these moves come with risks that could affect Tesla's future.
Tartanka waa mid adag iyadoo calaamadaha la dhisay ay si xoog leh u maalgelinayaan gaariga korontada.
The competition is fierce, with established brands investing heavily in electric vehicles.
Go'aannada Musk sidoo kale waxay saameyn ku yeeshaan aragtida dadweynaha ee baabuurta korontada.
Musk's decisions also influence public perception of electric cars.
Inkasta oo caqabadahaasi, Musk wuxuu sii ahaanayaa rajo leh saameynta Tesla mustaqbalka.
Despite these challenges, Musk remains optimistic about Tesla's impact on the future.
Gabagii, wadada xiga isku dirani fiye laakiin buuxda suurtagal.
In conclusion, the path ahead is uncertain but filled with potential.
Toddobaadyadii ugu dambeeyay, baahinta siyaasadda ee Ruushka waxay la kulantay isbeddel weyn.
In recent weeks, political broadcasts in Russia have undergone significant changes.
Abiraadkani waxay si aasaasi ah u ka dhashay isbeddelka siyaasadeed.
These adaptations are primarily motivated by the shifting political landscape.
Marka dareen guudku u hormarayo, warbaahinta waxay ku dadaalayaan inay la safraan dhegaystayaasha.
As public sentiment evolves, broadcasters strive to resonate with the audience.
Falankayaasha waxay aaminsan yihiin in baahiyahani ay qaabeeyaan aragtida iyo dabeecadaha.
Analysts believe that these broadcasts shape perceptions and attitudes.
Saameynta warbaahinta ma laanto kooxaha in waddan leh taariikh siyaasadeed oo sidaas u adag.
The influence of media cannot be understated in a country with such a complex political history.
Daawadayaashu waxay suntiyaan xadgudub macluumaad ah, mararka qaarkood isku dhafan.
Viewers are inundated with a barrage of information, often contradictory.
Qaabkani wuxuu kor u qaadaa su'aalo ku saabsan sumcadda macluumaadka la soo bandhigay.
This phenomenon raises questions about the credibility of the information being presented.
Ugudaheeda, caqabadu waxay ku jirtaa dardargelinta aqoonta saxaafadda dadka dhexdiisa.
Ultimately, the challenge lies in fostering media literacy among the populace.
Waa dihin ahmiga qayb inaad aqoonsato runta iyo been ka dhexeeya weligeed ma aysan ahmiga badanayn.
Educating citizens about discerning fact from fiction has never been more crucial.
Gabagab, muuqaalka isbeddelaya ee hawsha siyaasadeed waxay u baahan tahay daawadayaasha si wanaagsan loogu wargeliyo.
In conclusion, the evolving landscape of political broadcasts demands a well-informed viewer.
Bishii dhowaa, kubadda cagta Turkiga ayaa buuxsantay murano soo jiitay dhegaystayaasha.
In recent months, Turkish football has been awash with controversies that captivated the audience.
Qaybaha ciyaartoyda waxay ka dhacaan cadaalad darooyinka lagu sameeyay go'aannada garsoorayaasha.
Player protests have erupted over perceived injustices in refereeing decisions.
Fans ayaa kadib si kulul u muujinaya diidmahooda ka dhanka ah saraakiisha.
Fans rallied behind their teams, passionately voicing their dissent against the officials.
Warbaahinta oo rajaynaysa inay ka warbixiso waxay qabteen daqiiqad kasta oo xoog leh.
The media, eager to report, seized upon every moment of intensity.
Doodooyinka bilaabatay goobaha cayaaraha waxayna ignitin doode xamaasad leh dhexdooda asxaabta iyo warshadayaasha.
Arguments erupted in stadiums, igniting a fervent debate among fans and pundits alike.
Duga ka dhexeeya ciyaartoyda iyo maaraynta oo sii qoto dheer marka eedeymo dhaliil ah ay soo baxday.
The rift between players and management deepened as accusations of bias surfaced.
Inkasta riba qaar ka mid ah ciyaartoydu waxay muujinayeen heer wax ku ool ah inta lagu jiro ciyaaraha.
Despite the turmoil, some players displayed an admirable level of professionalism during matches.
Wadahadalka u dhexeeya ururada ciyaartoyda iyo saraakiisha horyaalka ayaa soconaya si loo xalliyo arrimahan.
Negotiations between players' unions and league officials are ongoing to address these issues.
Iyadoo mustaqbalka kubadda cagta Turkiga oo ku jira dhexdhexaad, go'aan kasta waxa uu qaadaa culays weyn.
With the future of Turkish football hanging in the balance, every decision carries immense weight.
Ugu dambayn, dhacdooyinkaas waxay iftiiminayaan kakanaanta iyo damaca ku dhex jira ciyaarta quruxda.
Ultimately, these events highlight the complexities and passions inherent in the beautiful game.